Xeronta.
The grand is here. It's a get a grand gangster.
Remix. Nana Wijo.
Demaziwa baby humani gona. Demaziwa baby humani pia. Dekutiwa humani ganizia. I wanna take you away.
Maso wanga zaena wa sarabada. Demama ngandi wewe ka umakwana. Mami umakwana. Ukundi kuchenga digadi yora sara. Ena wa saku yiwotera. Diwe yo mujikoni nizafera. Diwe yo mujikoni nizafera. Gangsta wa bararika. Andu mpaka kundiseka. Mujima mwako kazi kika. Kumatisa mbele tiuruke.
Juwenda my baby ya. Jukundane baby ya. Dhuluge mujikondi. Dimandie usakale koti. Juwenda my baby ya. Jukundane baby ya. Dhuluge mujikondi. Dimandie usakale koti. Juwenda, juwenda. Sintaban money, Banone Ali, Vichoringa Akuyenda Munjanja,
Achenche Akuyenda Munjanja, Asanje Ose Anguzipa, Putukundi Kunda Mosa Topa, Waji Africa, Siwa Europa, Levoya Bosi Chongo Popa, Kaneson Zango Tera Pumpa, Tiu Luke Merema Kupe, Zatupa Pe, Pe, Iwendine Hane, Leave you Nakana Ine. Take my heart, let me call you my love.
Juwenda my baby ya, jikondane baby ya. Dhuluge mujikondi, dimandie usakale koti. Juwenda my baby ya, jikondane baby ya. Dhuluge mujikondi, dimandie usakale koti. Juwenda, juwenda.